Let me do the unthinkable. Take my heart, baby, you put taboo.
Mr. Lover, eh?
Una die, me ni chagua. Me na die, ni me chagua.
A main switch production.
Kama ungekuwa kidonda moyoni mwangu, ningejiacha na maumivu. Sikupendi juu ya maumbile, ni vile wafanya nisikie. Na kabla jua litue, nataka ujue, we ndiye asali wa moyo wangu. Wacha nikuoe uwe wangu, maisha milele mimi nawe. Tabasamu napata nikikuona, kila time, kila time nikikuona. Tabasamu napata nikikuona, kila time, kila time nikikuona. Wajua wewe ndiye malaika wangu, staki mafisi wakuone. Tatembea na wewe mpaka mwisho, ficha mabawa wasikuone.
Wajua wewe ndo malaika wangu, staki madui wakuone. Tatembea na wewe mpaka mwisho, fiji no pembe wasonone.
Let me do the unthinkable, thinkable. Nikuoe uwe wangu daily baby. Ima baby you portable, you portable. Nikubebe kila siku daily baby. Let me do the unthinkable, thinkable. Nikuoe uwe wangu daily baby. Ima baby you portable, you portable. Nikubebe kila siku daily baby.
Basi usimilize, moyo kaupiga dana dana. Wapambe usiwasikilize, eti mimi nawe tujandana. Tupendane wajiulize, eti lini tutachana. Roho tuwaumize, jiani tukiongozana. Basi nikisimwa, ayamwa, bedimwa, unanipatia. Basi mwa, ayamwa, bedimwa, na kunangania. Nyuma ulivojaza nyama nyama, lojicho kungu na nitega. Na uwa msambwanda ukinama, hasa ukifunga kangarubega. Hey, unavyo kata unantekenya, kiuno bongo kiuno Kenya. Laini kama nyanya unavyo menya, ongeza manjonjo nipetena.
Wajua wewe ndiye malaika wangu, staki mafisi wakuone. Tatembea na wewe mpaka mwisho, ficha mabawa wasikuone.
Wajua wewe ndo malaika wangu, staki madui wakuone. Tatembea nawe mpaka mwisho, vijino pembe wasonone. Basi usimilize, moyo kaupiga dana dana. Wapambe usiwasikilize, eti mimi nawe tujandana. Tupendane wajiulize, eti lini tutachana. Roho tuwaumize, jiani tukiongozana. Basi nikisimwa, ayamwa, bedimwa, unanipatia. Basi mwa, ayamwa, bedimwa.
Unadai nimechagua, minadai nimechagua. Unadai unakagua yako, yako, yako.
Unadhani na wararua, eti nakata funua. Kujifanya love bite unamjua aloo.